cela bawinseke cela umkayo umnqoba waphanga kuba njethe cela ungenelele emdala udala nzama ngitshayathi khangela amafutha kube ekhaya into ndikhohlela udala nsala umnxeba ndimane uphanda ngqola ndithandayo ithemba ndingakubona emadlalo okanye eshiptown ibhayile iminyaka sikhwiza umjidanga wesika inqiniso umamnqini bamba lwam usezobona nokhumbu ngokanowa ngenyilango usezodlula atshilo amaxhosa athe ntlangu yani imvula isiba likhupha intlungu edala ivumba kwesi suba ntona ndimane ucinga maxa wami ndimane uzuza ingaba kwelo qela sithandwa sam uyandicinga eyi ingaba usandicinga eyi ingaba usandicinga Wish usakhumbula ngelalanga langa Sunday sidibane egetini kwela holo lasa 7 ntokazi uthethile amazwi amyoli anempiliso ubona umntu onjengawe kumo heli binefupho lilokho sikuqa phantsi nalo mkhitho ogcwele uncumo yiyure sancokola sikhuphelana zonke imfihlo gqiba ndaphefoma holo lonke lahlokoma ndabe ndijongile wonwabile futhi uzidla ntona ndiyacinga maxa wami ndiyazibuza ngabe uyankhumbula ngaba ngapho usaphila hlinde eso sipho ngaba ndithi uzofika ndizamile nophila watsho unqabile kufisa ntona ndiyacinga maxa wami ndiyazibuza ngabe uyankhumbula ngabo ngapho usaphila hlinde leso sipho ngaba ndithi uzofika ndizamile nophila watsho unqabile kufisa
Dima Ben Ben, Sweet Defiance Page 2. Tanzania Eastern Cape, Dangaja, Long Live.